कुन रेडियो सगले अमेरिका थी ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ወጣታ ከበደ ጅማታት ገልገለ ከሳ ሳለማ ወለካ ጅልከደ ገሳ ሰዲ ሜትር ባንዲ ዲግደሚለም ዲግደሚሽን ይስብዱም ይተኮረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታ ፋኖ ሮሞ አመጀልከባ ፈጎብ ዲዮዳ ራዲዮ ኢንተርኔት ሳተላይት ናይል ሳቲ ፌስቡክ ኢዳን ከነን ሰገንታ ገኘው ዶቫጅርተን ደግይ ፈቶ ተገኘ ጃለ ተሞአከሞልተን ካሚሶን ኮሎኒስ ዲግደሚ ለማበረኩመ ለማብዲግደማ አከለኮብስ ኢትዮጵያ ቲሞ ኦንኮሎጂስ ተኩዳ ለማበረኩመ ለማፍቁደ ሰዲ ኬሱም የስታን ኬስታን ራኒ ነሞዳን ዲቲ ባልፈደዳራ ጣው መማዮ ካን ኮምፖስቲ ኦሚሹዳን ቢክልቶ ተማጋላ በደለይ ኬሳ አበተን አከኩኑን ሳጅርቱ ከዱበቱ ዳርገጌት ተኮስሉ ቢዝነጅራ ኮፒ ፈያስን ቀምና ከነኒፍ ከብሮዳ ፈገጥሙ ረሰገንታ ገኛቱን ወሊንቱራጀን ለደገፈቶ ተገኛ ፕሮዲዩሰሪን ተምሳ ሰራ ብራናይሉ ተምሳ ኢንተርኔት ሚዲያ ዋሱማ ከቅንዴስቱ ሞቲቪስት ገመቲ ኦዱፍ ገረቱ ጁቤተን ሲንደበርሳ
አተሞልተን አገፈቱ ተከኛ ኦዱን ገልገለ ከናፍ ቀምኩኖ ሙደመ ሞቱማ ፌደራል አፍናኖ ትግራይ ግዱ ጅሩ ሄኩን ኢትጋፈተማ ኮሚሽና አራራፍ ነጋፍ ከነመ ከንተን ገገሰቶን ዩጂ ኮሚሽን ቻበክ ሰኒሩ ኮሚሽን ይችላል ሲዳን እርገ ሁንዴ ፈሜ ቦደ የሮ ሄዱ ካንን ረጥፉ ለፈቴ ሆጂሳ ኢጆፍ ኦፍ ኢጃሩ አከታይ አከሱማስ ሆጂሳ ፋላ ወምጄሱ አከታይ ኢፍሰሜ ጅራ ኮሚሽን ይች አራራ ሀርአዋሬ ረኢፍሰ ጋዝጤ ስታፍ ከን ረጥ በረይፎ መገባባራፍሴን ካን ረጥፉ ለፈቴ ባቲሌ ሰደንደርበን ኦጂ ወጀደ ጀደ አደዳረት ቱሬ ሀታው ወለቅ ያፋቲ ጋዝጤ ሶኒ ቢየቲ ከሰት ሙደመ ኡሜ ጀደኒ ካን ያደን ሞቱማ ፌደራል አፍናኖ ትግራይ ግዱ ፈልሚ ጅሩ ረት ከፉል ለፈተፈካታ ኮሚሽንች ቃሞቲ ከነወልተራሱ ፊዮካወልት ፍዱፍ ማሎጀት ጀጁን ጋዜጤሶ ተደዳ ብራጋ ፊንያቴራ ኢታንቱ ኮሚሽነር ቻካታ አንየት ነበርሽ ንጉሴ ዴቢ ከነኒን ሞቱማ ፌደራል አፍ ሞቱማ ላሎ ትግራይ ግዱ ሙደም ልጅሩ ኑይፍ ሞቱሞን ለማን ሞቱሞ ተፈቀታ ማቀበኒ ከናፍ ረኮ ሞቱማ ፌደራል አፍ ናሎ ግዱ ጥኡማ ሙሂኩን ካን ኮሚሽነ ነጋፍ አራራሚቲ ይፋፍ ይፈት ከን መነመረይ ፌደሬሽኒቲ ሀተው መሬ አከለሚፍ አከ ኮሚሽነል ኡንፋት ከኑቲ ጉጁ ደንደኝ ተስገባኔ ከዱበታን ጋፈቹፍ ዮመሪያቹ በርባዳን ሞኑቲ ቆጴዳ ጀደንጀቹራን መለስካቸው አማሃ ከባሴራ ናኑሌ ሁላ ኢትዮጵያ ገመባሃ ከሰት ጉርሙን ቅንዶሚናና ዋንዲሰ እትሱፍ ሶሶአቱሬ ድሬዳው አፈርጌጥያ ወይረራ ዋንዲሳራ ቁልቁሌሱሳ ኢፈጉዴጅራ ጉርሙን ኩን ኢፍሰጋዝጤ ስታፍ ከነነ ከበክሲሰት ሀረርጌ ባከሳ አና ተኩራን ከነፊ አና ላይ ከብሮን አዋንዲሰራ ቁልቁላውሳ ኢፍሴ ናኑን ሀረሪስ የሮድ ዮኒ ቁልቁላ ኢታንሴሞ ኢላልቻ ጉቱማን ናኑ ሶማሌፍ ታአ ጀኤጅራ ዮኒውላ ኢትዮጵያ ገመጥያ ወይረራ ከነት ሱፍ ቅንዶሚና ለጀጁፍ ከለቲ ካሜን ዳንጋ ሲያሲ ሰራሬት ለማማከይሰቱን ገልሽን ወሊንተኡን ወጀታ ከትሮን በክሰሰን ካናኒስ ናኖ ለወይረራ ዋንሳን አካሚደመን ቁልቁላ ጅራቹ ጉርሙንኩን በክሰሰ ጅራ ናኖ ለባ ኢትዮጵያ በከቡዳን ኢፍሰካከነን ኢታናት ጋፈተማን ወጅረ ቆናፍ ቀበኛ ኡማማ ኦሮሚያ ቡጌቱ ገመቹፍ ኢትጋፈተማ ወጅረ ቆና ቢሻኒፍ አልቡዳ ድሬዳ ኦቦ ኢብራሂም ትራን ጥቹን አዲስ ቸኩል ገባሴራ ኮሚሽነር ኢቲኖላንቱን እመምርገነማ ከተኩማ ሞቱ ሞታ ሚሼል ባቸለት መጋላገል መሞቱማ ናይጄሪያ ለጎስ ከሳ ውጣ ተደርበ ምኖቲ ነገይግዱታ ሪርቶ ተሞርሚ ረት ከንገርጋራመን ሁምናማ ባአፍ ተርካንፊ ወልንግት ነካንቲን ጀራን ጭምሰኒ ባላለ ፈተኔሩ ከነኛ ከከናው ጀታን ፉለ ሙርቲ ተከዲያተኒለ ኮሚሽነር ኢቲኖላንቱን ኩንጋ ፈተኔሩ ጋባሳሊሳሽ ላይን ነሞኤስ
ሄሪዳ ከነረቲዮ ጥቃት ሪርቶን ኩላለመጀ ሰሙፍ ከብሮ ሄዱ መዳው ገባሰ ዳበኒ ምርገና ሞማሰደር ካዱኛ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ነሞተ ደንኖን ቀምነት ኡካሰኒ አጄሱን አከፊጥን ሰሙርቲ ሴራቲ አላትላ ለማጀረ ጀርመች ኮሚሽነር አቲን ኮሚሽነ ምርገደልና ማከተኩማ ሞቱ ሞታ ሚሼል ባችለት ኡካሰው ነሞቱ ማቲኒ ሪርቶ ተረቲ በነመሳነ ዱራ ጫሳን ካሜራ ቴሌቪዥና ኢፍሳን በካ ዳንኩ ተሙሳ ላልቺሴ ገባሳሌም ባን ከንሳያ አደሰ ተውዱበተን ኩን ዱጋተው ምርከሮናን ሐሌላ አካን ሐማቱ ቲያደሜ ከሮፈሜ ቅንዴፈሜ ነሞተ ነጋዳን ኪሪራባን ረት ጌጌሰሜ ጀዱ ዱቢማን ኮሚሽነር ቲ ምርገነ ሞማቶ ኩማ ሞቱ ሞታ ሩፐርት ኮልቪን ቪኦኤ ፍሰከነኒን ወቻን ክፍጠ ሰደብሬ ናይጄሪያ ትጌጌሰሜ ሱን ቁልቁሌ ሰሙ ቀበጀደኒ ሐሌላ ዋን ከሮፈሜ ጌጌሰሜ ፈካቱ ከነ enyu akka jaje enyu akka qindeses enyu akka imasabeku addaba fame mirkane famu akka qaburbatan.
The bottom line here is this endemic.
Imijon rakkona manu notana gegum sati Nigeria ke sattu umamkun addaba fame qulqulle famu qabaka jedu sababarum tirira wansun ittibahamani fiyu mali humnota polisi waggota afnamota jesan dubartota gudeden mallaqomna namarra fudatan balale fachuf ture amma mokuno humni warana tarkan fi hama akana fudata kana jechun Nigeria guutummaatti dhaabbata nageegumsaa keessa rakkootu jira jechuudha jedhan Colville. Humnoota nageegumsaa Naayijeeriyaa irratti amantaa dhabinsa uummataa guddaan akka jiru ka dubbatan dubbiimaan koomishinaratti koomishina mirga namoomaa tokkummaa mootummootaa amma kun adda baafamee furmaata argatutti biyyattiin rakkoo hamaa keessa jiraachuuf deemti jedhan. Waraan Naayijeeriyaa immoo duraan deebii kennin loltoonni isaa namoota hidhannoo hin qabnetti dhukaasuu haalee ture.
Ka dhagahaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Rippaabilikaantichi pirezidaanti Doonaald Tiraampiif mormituu isaanii dimokiraatota aanaa pirezidaantiin duraanii Joo Baayiden filannoo pirezidaantummaa kan sadaasa sadii ituun ga'in dura har'a galgala kallattiin wal arguun wal falmii geggeessuuf jiru. Kan umriin isaanii torbaatamoota keessa jiran kaadhimamtoonni lamaan falmii xumura baatii fulbaanaarra geggeessaniin irra deddeebi'uun haasaa walii addaan kutaa akka turan yoo ta'u irra caalaa Tiraampitu haasaa ture addaan kutaa turan. Xiinxaltoonni siyaasaa Yuunaayitid Isteetsi hangi tokko falmii gaarii hin taane kan takkaa argameen beeknee jedhan. Falmiisa kanarratti koomishinni falmii pirezidaantummaa ka dhuunfaa kaadhimamaan inni tokko hanganni gaaffii gaazexeessituu caasaa oduu NBC Kiristar Wakariin qophaa'ee fi kadhimmootii yeroo ja'a irratti fuulleffate deebisuuf daqiiqaa lama dubbatutti maayikii sakaanii cufuuf jira.
Haqamee ture oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Shamarreen godinaa Bunnoo Beddellee magaala Beddellee keessa jiraattu hojii hojjetaa jirtutti fuulleffata qophiin keenya kun Tizita Alamuu jedhamti. Balfa gogaa adda addaarraa xaa'oo uumamaa yookaan immoo kompoostii oomishuudhaan biqiltoota magaalaa Beddellee keessa dhaabbatan akka kunuunsaa jirtu dubbatti. Fuulduratti warshaa balfa gogaa gara kompoostiitti jijjiiru hundeessuudhaan dubartoota hedduu hojii qabsiisuudhaaf akka mul'ata qabdullee dubbattee jirti. Tizitaan Naakoor Malkaatuu bilbilaan dubbisee Amburaa nuuf erge.
Tizitaa Alamuu jedhamti. Yuunivarsiitii Mattuurraa gosa barnootaa Applied Biology jedhamuun eebbifamtee dhaabbata qo'annoo fi qorannoo mootummaa tokko keessaa ogeettii laaboraatoorii olaanaa ta'uudhaan kan tajaajilaa turte ta'uu dubbatti. Yeroo ammaa kana hojii dhuunfaatiin kan jiraattu ta'uu kan dubbattu Tizitaan godina Bunnoo Beddellee magaalaa Beddellee keessatti balfa gogaa gara xaa'oomamaa yookaan koompoostiitti jijjiiruudhaan biqiltootaaf abaaboowwan magaalaa Beddellee keessatti argaman kunuunsaa akka jirtu kan isheen dubbatte. Tizitaan yaada kana akkamiin akka maddisiisuu dandeessu? Seef hojii kanatti akka seentes dubbattee jirti.
Duraan gaafan baradhu siifatti koo kanuma irratti hojjetti. Amma gara peepparii sana fabbis gochuutti deeman jiramoo naannoo naamuskoofne. Sanarraa barma kompoostiin kun mana faayidaa qaba taanaan maaliif gara magaalaatti hin finnu? Magaalaatti finnee bifa kamiin itti fayyadamuu dandeenya? Yaada jennuun hojii kanatti kan hin galle. Yaadrimeeni hojii kana balfa gogaa magaalaa keessa jiru irra deebisanii fayyadamuudha. Bifa kamiin balfa gogaa kanarra deebisanii fayyadamu yeroo jennu karaa adda addaas biraan garuu bifa karaa lama fayyadame. Inni tokkoffaa baay'ee kompostiisa jedhamu. Inni lammaffaa immoo iimoodha. Warmi kompostii gaafa jennu raammoon varmi jirti. Raammootti sanaan kompostii oomishuudha. Inni taa'an immoo iimoodha. Iimachuun effektiiv maayikrooorganiizimii jedhamu. Maayikrooorganiizimoonni kun bifa dhangala'oodha. Bifooftuudhaa bitamu. Bifooftuudhaa bitamanii haalitti fayyadamadha. Maddala irrumatti attaach godhamee kennamaa. Jaras fayyadamuudhaan balfa gogaa magaala keessa jiru kana. Xaa'oomamaatti jijjiiruun ni danda'ama. Kanaan dura yaallee turre abaaboo magaalaa keessa jirutti naqnee turre piroogiresii gaarii irra jiru abaaboon sun. Isa qofa miti laaboraatooriitti illee hojjechiisneeru. Fiimeel laaboraatoorii teekinishaaniin ture yeroo nan jira hojjedheera. Ogeessota na caala nutti agarsiisee niwutiraanti kontantii kompoostiin kun qabu akka inni gaarii ta'e furuuf godhameera. Hojii rool maasaas immoo argineera. Amma fayyada sadarkaa. Bu'aa qabeessummaa isaa ilaalleera.
Balfa gogaa gara xaa'oomamaatti jijjiiruun faayidaan ni qaba jettus Tizitaan akkasitti ibsiti.
Balfa gogaa magaalaa keessaa maqsu jechuun tokkoffaa qulqullina magaalaa sanaa ni eegsa. Hawwattuu taatan magaalli sun bakka jireenya hawwattuu taati. gurgulofti awwattutaati namachike sejiratu konfart sejirat namfaq onnama gala babalishu fiddeeta qonnama gala babalishu gafajenu kareetu lalu dendeng qonnama gala kana kessetti dubartonne kammataman tasuni dendenya dubartonni qeyo maqabanuch akuma qaban tikoshet walakati maqibita karafu walakashungurti omishani fanya demu matan dereqna italiyof karqas gabati esu tanani moqashil argat karamratin kunu moqale insagaba amajiro kana gadibus shatefalet tifalim shekilni insalini risha balshigogan walitikaba mekatiko jerogatam gaziumu denda walnyati gazim shatefalim shekilni safida gafa balshigogan kana jadibisni fanya demu moqalem shekilni insani risha
imma kana qamule motumma imilalatu jinirati marechus dubatte jirti
proposala kutta kaza kuzi milene kutani gafatu qamatta tikashira witinen kun umnisa kayun sanjiduma tokofa dubatte tikashira cheye demataschida demasa qulqulina magala kenya magalana no kenya tikashira sedefani mo akuma bijo tabara mishakamiti yu komposti kilodan madale qulqulu dendenya awena shishana kam
ndesa wajira magari summaf kulkulina magaluta godna bunno bidille kantan obo bayena dadi hojit zitanu jita jil tulalse yaditan kinani jiru
zitan godader goda yada kana kamtide erka wajira iwan tokodoko odegeru fitidenye amma ummeki nyai yeru kredisiki kredisi bayi gutta dawande yiti sadarka wajira iwan tokodoko akashine matrojiki tada ujite yersi sudan bilso fi wajiru ture wanti kodi garaturi ngaru amma yirimi so magala wajin kandaki den warra dabata ni timotumma kana timor ba den yakasan de gas godani biro wajin kontaki de chaji rechado kero bira ti mo yirim bendele gere ke ni jira wan ka yes san wajin ni wan to koto ko bariya ke ni na ko gali de shitu ti kada karu ki de shitu go dina ta janta do ma tin de shitu ta e de ni de ka re di or de ti kiga sana fis kandaki sana na ke ti de mo wan ki ni de chaji ni bira
dubartu tafis erga dabarsite yit kitizitan
shamazawale kan iskanin gorson hayo tokwa tokko qabatani rode manu galmasani lalu tamale fastakles nikunna magini qabanna tanan bansana nabdi kunna tanan bakka galmakenya gaun dandi rowa wa baye walin hocce tadin tokwa mafkin ab ndibamu ero tokko tokko ani junan dadaba qama tokko biranan neqa qama sana mansisun qaba akkajarati amalakot wanin tartaju gochufan amma sadarka kamichun ndema mana kesa mana ko manage nangoda jolle la makawa maki qawa maki kwana tumani skoda ojini dilen kidira ujira ojin project kana dira kana ndan walin fude ndema mana kesa dubarto nakaje waba yasto kwale yochu danda kana tsaza merka kamini jun dabar tsazan sun na fayetu sa isu tsazan sun na maya ojidame na tsagaje bulas tujiratin munjet tanas bakayani gaus ጻርጋን እትፈየ ደሙ ኦፊኬኛሞ አንጋጥ አንከነጭቹን እንደንዳ ዘደኒ ፈመችሱ ዘደን ደብርሰርካ ከነባ
ገልሚቴ ግረፉል ራማኒ ትዝታ
ገልሚኮ ገረሽን ድዛ ፋብሪካ ኮምፖስቲ ኩታሰ መጣፉ አክቲሽክ ድብርቶ ተፈየ ደማታሽሹ መጋለኮ ቁልቁልሌሹ መጋለኬኛ ቆፋሚኪ ጎዲኖታ ኦላቲሽሌ ከኬኛ ጋሪታኒ ሙጠኖል ጅጅሬ ወንቲኩን አከባበለች ታሲሽውዳ
ራዲዮ ሰገሌ ሜካፍ ናኮር መልካ አምቡራ
kada gajin tana su Washington DC ra kada bru radio sagale America saganta afan romoti namota dibe sammu kaban cancalan hidani kawun Africa ke sat gocha gaddisi sabaratame ijolle aga wagga kudani fatu warra sanitin cancalane kutati kokke saka majira gabasan deenye kana gare mirga dalnama Human Rights Watch imbe gochan gaddisi sana kana ilalche moggatti qodu namota dibe sammu qabani rajiru fi dabamu tajajila fayya namota dibe sammu qabani ra kamadde taw turbatama koppi fayya ra gabasani ta Paul Johannesburg ra irgite kanatti fule fata jallani tudis
yero waggato ko gutuf jeduf Benjamin Bilal dagatti dameture kun isafi ummata kuma dibbe heddu addunyar rajiran kesu mammo kanne Afrika kesa jireenya dhugaati malee kan ofumaa seenaan himu miti. Benjamin Bilal akka jedhutti.
Few years back, I was taken to a state healing center by my grandmother and my mother. There I was shackled.
Waggootii hanga tokko dura akkoo koof harmeen koo gara waaltaa amantii tokkotti fayyinaaf nageessanii turan. Achitti harki koof miilli koo hidhame san booda sansalataan dhagaatti na hidhan. Baatii 11 achin ture. Iddoo sana nyaatin jiru. Yoo fedhan qofa nyaata nuu laatu. Naannoo sana sosso'uun gonkumaan danda'amu. Yoo sosso'uuf carraa argattes akkuma hidhamteetti ta'aa jedhe. Maaliif waan akkasiirra ga'e? Hospitaala dhukkuba sammuu fi wal'aansa kennu tokkicha Laayibeeriyaa keessatti geeffame. Haalli inni itti baatii 11 keessa ture immoo dhibee sammuu dipireeshin jedhamuuf isa saaxile. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka tilmaametti lammiiwwan Laayibeeriyaa shan keessaa tokko dhibee sammuu salphaa ta'eef giddugaleessa ta'een qabamu. Jaarmiyaan kun akka jedhe Laayibeeriyaan bara 2016 jechuun waggaa 4 dura ogeessa oguma qorannaa sammuu barate tokko qofa qabdi turte. Hiyyumii fi waa'ee dhibee sammuu hubannaa dhabuun maatii silaayyuu lubbuun jiraachuuf jecha carraaqaa jiran biratti ilaalcha duraa argachuun dandeenye. Keeriitii Sharmaa garee mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch keessatti mirga namoonni qaamaa hir'atan qaban irratti qorannaa kan gaggeessan dhibeen sammuu Afrikaa keessatti kan baratame ta'us rakkoo addunyaatii jedhu. Namoota dhukkuba sammuun qabaman haalatti keessummeessan kan ilaaleen akkasumas muuxannoo ofii qaban itti dabaluun Sharmaan gabaasa waggaa kanaa barreessanii jiru garuu nama hin dhaggeeffatan jedhan.
Shackled people live in extremely unsanitary and degrading conditions. Many are forced to eat, sleep, urinate, defecate in a very small space.
Namoonni harkaaf miilli isaanii hidhame kun haala qulqullinni naannoo isaa itti hin eegamneef gadi bu'aa ta'e keessa jiraatu. Hedduun isaanii iddoo xinnoo keessatti akka nyaata nyaatan rafan fincaaniif booliif gargaaramaniif dirqisiifamu. Yeroo tokko tokko iddoo bal'inni isaa meetira 1-2 ta'e keessa kaa'amu kabajaa dhala namaaf godhamu qabu dhorkamu jedhan. Namichi tokko Keeniyaa keessatti akkanatti meetti jedhu Sharmaan waggootii 5 hidhanii na kaa'anii jedhe sansalatti ittiin na hidhan hedduu ulfaata. Kun immoo na gaddisiiseera. Kutaa keessa ture keessa dhiirota 7 jira. Uffata uffachuun hin eeyyamamuuf waan keessaan uffatamu kan qaama saalaasaa fi taa'aasaa qofa aguuguffata. Fincaanii fi boolii fi baaldiin gargaaramaa jedhe. Walumaagal haaluma dhalli namaa keessa turuu hin malle keessan turee jedhee jedhan dhalli namaa silaa walaba ta'uu qabaa jedhaniiru. Kun kan ta'uuf mootummoonni Afrikaa hedduun namoota dhibee sammuu qabaniif deeggarsaaf tajaajila ga'aa hin kennan. Keeniyaa keessatti kan maaddeeffate caasaa namoota sammuun isaanii dhibameef hojjetu kan Pan African Network jedhamuuf dura taa'aa kan ta'an Michael Jenga akka jedhanitti mootummootaaf yaadan dhiyeessu laman qabaa jedhu.
We need absolute prohibition in terms of shackling. I think that for me is very very important that we need to have the enabling legal frameworks to address all the challenges.
Harkaa fi miila hidhuun akka hafuuf ajajni seeraa jiraachuu qaba. Rakkoo jiran kanaaf furmaata arguuf gama seeraan waa hojjetamuu akka qabuu fi barbaachisaa ta'uusaa anaaf naagala. Garuu waa'ee seeraa qofa otoo hin taane wanni beekamuu qabuuf barbaachisaan maalii isa jedhu ilaaluu qabna. Akka kootti waan akkaan barbaachisaan hawaasa keessatti tajaajila eegumsa fayyaa namoota sammuun isaanii dhukkubsateef akka argamu gochuu fi kunis hawaasa bal'aa keessatti akka argamuuf hojjechuudha jedhaniiru. Dhimma kanarratti gabaasa kabareessan Sharmaan immoo dhukkubi COVID-19 rakkoo kana daran hammeesseeraa jedhu.
People go in and out of trains depending on the support that's available in the community. I personally documented a case who was shackled for 8 years in a shed.
Namoonni deeggarsa hawaasa isaanii biraa kennamu argachuuf harka isaanii hidhaa keessaa hiikamuu fi deebisamee hidhamuutu jira. Nama waggaa 8 mana xinnoo mana boroo jiruutti hidhame gabaafnee jirra. Amma gadhiifamee hawaasa isaatti deebi'eera. Sababiinsaas deeggarsa akka argatuufi jedhan. Hojii argateera. Naannoo isaatti masjiida jiru sagantaa kadhataa yeroo jiru deemee labsa. Wagga afur booda garuu dhukkubi COVID-19 isa qabnaan maatiinsaa deebisanii hidhan. Sababiinsaas tajaajila mootummaan kennu keessatti rakkoon uumame tajaajila addaan cite waan ta'eef jedhan. Seenaan Benjaamin Bilaal garuu dhuma gaarii qabaateera. Obboleessisaa inni guddaan lafa amantii jedhamee baatii 11 hidhame sanaa baasee hospitaala wal'aansa fayyaa sammuu magaalaa Monrovia jiru seensiseera. Sana booda barnoota isaa xumuree yeroo ammaa mana barnoota tokko keessatti barsiisaa ta'uudhaan mindeeffamee jira. Gama kaaniin immoo qabsaa'aa waa'ee dhukkuboota sammuu ta'uudhaan mootummaa wajjin hojjetaa jira.
Kan dhagaa'aa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jiraattonni naannoo haroo Wancii tokko tokko Wancii karoora gabataa Lahaagar jedhamuun misoomsuudhaaf haroowwan biyyattii kabiroo lama waliin karoora keessa galuun kan isaan gammachiise ta'u raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru. Gama biraatiin immoo yeroo mootummoota Itiyoophiyaa dabranii keessa haroo Wanciin misoomsina jedhame utuun hojjetameen waan hafaa tureef ammallee akka shakkii qaban kanneen ibsan jiraattonni naannichaa lafa keenyarraa akka nuun buqqifnellee sodaa qabna jedhu. Misoomni haroo Wancii yoo dhuguma akka karoorfametti eegale namoonni naannoo baratan hojii argachuuf hawaasni naannoo akka fayyadamuu danda'u ibsamee jira. Daawwattoonni tokko tokko naannoo sanatti argamanis haroo Wancii misoomuu baay'ee barbaannaa jedhu. Gabaasaan Akoor Malkaa eenya Amboraa nuuf erga dhiyeessina.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa fi Shawaa Kibba Lixaa gidduutti argama. Bishaan miidhagaa bifa cuquliisaa uffatee gaarreewwan gidduu ciisuu fi naannoon isaa magariisa ta'e kun haroo Wanciiti. Muummeen ministara Itiyoophiyaa Abiyyi Ahmed ji'oota muraasa dura haroo naannoo Amaaraa keessatti argamu Gorgoraa jedhamuu fi naannoo saboota sablammootaaf uummattoota kibbaatti kan argamu haroo Koyishaa wajjin haroo Wancii karoora gabataa Lahaagar yookaan gabataan biyyaaf jedhamuun akka misoomu yeroo ibsan akkas jedhanii turan.
Wanciin
baay'ee kan nama hawwatu. Ga'umsa kennaa fi aartii kan mul'isu gaara magariisa bishaan qabu hojii amma tokko hojjechuudhaan Finfinnee irraa fageenya baay'ee dhiyoote irratti kan argamu waan ta'eef namootni hedduu sanbataaf dilbata dhaqanii bakka itti bashannanuu danda'an hawaasni naannoo carraa hojii argachuu fi hojii uumuutiin jireenya isaa akka fooyyeffatu kan carraa kennuu danda'u jedhan. Magaalaa Amboorraa kiiloomeetira 27 irratti kan argamu haroo Wancii yeroo ni misooma jedhame miira itti dhaga'ame gaafanne turre jiraattota naannawa haroo Wancii tokko tokko.
Maqaan koo beekamoo Zallaqaan jedha. Ani umriin koo nama waggaa 7. Dooktora biyyi dhufanii biyya kana ilaalanii biyya kana misoomsa jechuudhaaf baay'ee biyyi kun itti gammadeeti, itti gaggabeeti, jaalateeti, jaalala guddaadhaan taqabbadee
jira. Dassaaleen Galataan jedhama. Turjumaan ekooturizimii miseensaa jechuudha. Baay'ee gammanne. Yeroo abbootiin keenya na dhageenya abbootiin keenya nuti sumurii keenya kanaan qaqqabne irraa moocii nan bu'alisoo moocii Wancii kun haamisoomu. Mangistuu lamaan fakkeenyaaf hin na dhageenyu bakkeensaa bakka gaattiraa ciciisa bakka jedhamu sana hoteela ofiisaatii dhufee bulee nan hojjadha jedhee deemee nuun jiru abbootiin keenya jechuudha. Nutis ijoollummaan qaqqabne irraa baruma baraan dubbatama barum baraanii si'a baay'ee piroojektiin kun jalqabamee qayyafame achumaan hafaa ture. Kana dhuguma taanaan nuti umurii keenya kanaan kana harginee misoomni kun galma taataanaan baay'ee gammannaa.
Fayyaa lamaan jedhama. Haroo Wancii misoomu. Isaarratti baay'ee itti gammanne Dr. Abiyyi Ahmed biyya kana dhufanii biyya keenya kana ilaalaniiru jechaadha. Biyya miidhagaa kana sirriitti itti gammanne asirratti piroojektiin kun hojjetamuudhaaf itti gammanneerra.
Masuun Adumaasuun jedhama. Piroojektiin kun hin dhufa yaaninnaa oduudhaan nageenyu gammachuu nutti dhagahame. Garuu nuti hadha miti kan gammachuu kan nutti dhagahame. Mootummoota darban keessaa mootummoota hedduu dhufee mootummaa wayyaanee bicheetti biyya kana hin qaqqabne.
Karoorri misoomaa haroo Wancii kun mootummoota kanaan dura Itoophiyaa geggeessaa turan irraa kan dhiyaataa turee fi akka misoomu dubbatamaa ture jedhan. Kanaan wal qabatees shakkii qabnaa jechuun dubbatu.
Mootummoonni hedduun isaanii dhufanii biyya kana irratti hojjennaanii mootummaan hojjetan jiru garuu inni kun dhufee dhiidhaan dhufee nan hojjedhaa isa kanas gammachuu gammanna malee hamma ja'ii nagarratti hamma tuffura isaa nagarratti wanti gammannee hamma wanni isaanii hin jiru oduudhaan wanti gammannu hin jiru jechuudha. Mootummaan darban hundi isaanii nu soba waan ta'eef inni ja'ii nagarre waan ta'eef hamma gaafa dhufee hojii kana eegalee wanti nuti gammannu hin jiru.
Mangisteen baay'ee dhufee ilaalaa turu namni hojjaarra mootummaa. Gizee irra sillaasee dhufanii ilaalaa turan darbiin ilaalaa ture misoomsina jechaa ture misooma kan nu argisiisan dhuguman ta'uu laata jenneet taxaraxaram.
Mootummoonni gara darban gizee Haayile Sillaasee irraa kaasee Haayile Sillaasee nama bakkee kana bule bakkee nuti dhaabbannu kana jechuudha. Asitti kibbii Haayile Sillaasee jedhamaa dunkaana dhaabbatee biddee kana bulan jechuudha. Gizee Haayile Sillaasee irraa kaasee mootummoonni baay'een dhufaa turan hin dhufu ajaa'ibsiisanii hin hojjanna jedhaniiti dubbataniiti deemu achumaan hafu jechuudha. sirna mo anumuri ko tin kesa ba inan kesa dabar se kesa sirna wa yane kesa sofatte si aba yara kesuma mo chinan bo waliso si aba e bajanni bajjatam in qayyasu wachu manbadu in jammaru wachu manbadu yachu amma si mo nkun ugumalata uguma mo doktora biye fani wante no timaniru wanni kun uguma tattaman wanni kun wajjarra hola mo inolu sajau shakki wante kesa kenyatti anabicha tontane ummanni undum to kanu masin jechu danda
jirenyi kun namulto tana no haronchi haronchi ka walqabate tawra hanke yaddo qabani sa kastif sani jiru
tadala buddata njedama biya kana ke satti biya mi dabdu bare du kana ke satti fayadama baldina intane adunya num barre namni lenu millate guddise hinjiru amman kana nanna kana ti wanti barbadamu awasti biya kana fayadamu oto qabenya hu mamashi hintu qamin oto hawasi hi bakka kana hin bukkai bakka kana ti fayda hin barbada buddachu hin barbada
wanti nu tijibunu kana ke sa biya kana ka anu njedan biya kana ka un dandenyu biya kana watin kenya yo kai warke danyanna warken kenya kunyo sibade indandenyu biya ratti galle barha indandenyu biya kana tenye biya kana tigargaramu da biya kenya jarsi jollen qerron qarren itigargaramu da ba ye hinjalanna itigamanne enje
iro hojin bisomaro wonci jelqabamu wan ni gumachina jedani stubbata ni jiru jiratu ta kan din kisa
gumachimo ni gochu bidandeenyu nanun kun humna kamna humna kenyan birada banna nageenyina no kana tinexim nafi kanan bukkenna ban
umman ni kenyan qama barat umman ni kenya be ka dab hermanna hunda yun yes fakenya fi umman ni wanci accuma dufa kesumma simata nya talle nama late nama kan falchisu yettu motumman kun seera qabe san uguma galman gaate nan umman ni kenya gutuman gutu material barbaachisu wujjato ta bulchuudan afani rafisuudan latalle laqanalle istani fi tajajulu afumman ni qopida
nuti wan tingumaachen umna kenya amala kenya attun injirtu waturra dogine kesumma gakesu injananna kesumme sine buna qamnu kenine fi bishan qamnu waafne bidden qamnu warqe qamnu jininyanne kana ngumaachine gargaru dand
gareful ratis yero hojimi somharo wonciil qabamu wan abdatan ilalchises akasjedu
nutasirat gurmomne teto bistota gaggeesta jirra wagamma kana yino janna turistota faana warraq namale jijjirama gudda nagarsinnechu sababni sazmaninni turistin baayinanin uftu turistin baayina wanin omnev nanno kana hotel linjiru resortin turistoni kesta bulan injiru nya ta barbaati bulma ta barbaati shawri barbaati turistoni yechu garushin in ufti barde masentet enum sanadeviti hotel halli mijatan turistota qopite yasitti jiraate seera qabeesan nutis fayyadama taana nuimiti nuimisen sanama shantama yoki waligala nama dibbasade tontane jiraatan goda kana nanno misen sanama kuma torbaweti ammi koniyu kallatti addaddatin fayyadama ta
projectin kurisimmo yodu kokofa dalakana nanno kana tip carrahuji niuma jirenyu mata ijijirama fakenya dandin jiru ture umani rakacha ture bakka tokko bakka birade mudaf ambole so de mudaf kunille forma infura mata
magala finfinega konkolata kreifachun namotri gidama ol tawdan gararonchi dufani kanin dawota tron kisa yade saninuf qodaniru
ane ibrahan badallahu ka adis abane metawot awun semeta le huletenya gize no
branin jedama kan dufne muf finfinegati ammayro lemma fafi kanan bakka kana dufe asuma bulle olleti kani harowanci dawota nanno jin umama wajin bashannana turu harowanci haluma majru nanmi dufe dawochu danda itigamadalle oso haro kan ratti oji wonkan nimbro jetamani mo qala tigarita hawasana nu feyeda qarawji sumu danda ወጭ መጋላራ በከ ከነወያ
ተስፉ ባላሉ እና ቁጥራችን ደሞ ለ25 25 ነን እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የመጣሁት
ተስፉን ጀደማ ነሞተ ደም ሸንታኔ ትከረነ ከንዱፍኔ አንገሩ የሩጀል ቀባስ ከነንዱፌ ካናዱረ ዱፌ በከ ከነዳውቹ ፈዋንቱሬ ሰበም ሊሳሙ ሄሪዮቲኮ አንሶራን ተገርሲሰኒፍ ፎዳ ቴሌቪዥናቲኒ ስላላንቱሬ ሙሜ ሚኒስትራ አብያ መደሞ የሮ ሃሮወንጪ ወጥቶጂ ሚሶማ ኒሆጀና ጀደን ሄዱን ገመዴ ኦሶ አሮንቺ ረቶ ጂሚ ሶማንጀል ቀማሚን ዳውጆን ቀባጀደን ፈይ ጀዴ ሰገንታ ገበታላ ገሪውካን ገበታን ቢያፍ ጀደን ከናን ሃሮውን ሰደን አከለኩስ ኢትዮጵያት በረኩመ ለማፍረ ሰዲከን ራጀል ቀበይ አከ ሚሶመን ከን ኢፍሳማጅሩ አብሊንገራ ገራስ ዲገሰ ሚሶመ ከናፍተው ታሳጅራቹ ይሳኒ ሰባይማን ቢየኪሳ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ኤፍቢሲ ገባሴራ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፍናኮር መልካ አምቡራ
ታገጅ ማታት ቆፒ አፋን ሮሞት እንደበር አስረጥራው ወጣ ቆፒ ቦሩት ወልፊ ለብና ነጋት ቡራ አመሰገን ታፋን ማራኝ